E si tombe se shumelnes kombisa. Unkulunkulu uphinda uhlanga uPawuli. Lenda ba ithathwe kuzenzo 16 ukusukela evesini lesithupha ukuya kweleshumi. Emva kweminyaka embalwa uPawuli waphinda wavakashela amabandla wathatha amadoda ambalwa kanye nendoda ukuthiwa uSilasi. Babefuna ukuya ezweni laseBethaniya kodwa umoya kaJesu awubavumelanga. Ngalobo busuku uPawuli waba nombono. Kulowo mbono wabona indoda yasezweni laseMakedoniya eyathi kuye, "Woza uzosisiza eMakedoniya." Ngokushesha uPawuli wabona ukuthi uNkulunkulu ubabizele ukuya eMakedoniya. UNkulunkulu uya kubahlenga labo abamlandelayo uJesu. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ubahola ngamaphupho noma ngemibono, kodwa kwesinye isikhathi usihola ngezwi lakhe, iBhayibheli. Abakholwa kuye kumele bacele uNkulunkulu abahole kuko konke abakwenzayo. Kufanele bamethembe, bamthobele, ngoba ubahola ngomoya wakhe oyingcwele.